Blog Talk Radio.
Za gripe ibicurane bisanzwe nyine by'ihindagurika ry'ikirere
Nibyo koko hari byo muturusha hari nibyo dusangiye urebye ikirere hano hari akazuba twete maze imizi dufite akazuba n'ubu karahari si kenshi cyane ibiti bitangiye gutoha nta muyaga dufite nta n'imvura dufite ariko ugeze hanze hari umuyaga mwiza kandi ikirere hejuru giteye neza ikindi duhuriyeho nayo magripe nyine hari abana batoya by'umwihariko kubera ifungurwa ry'amashuri n'abandi baba bari mu makreshe hirya no hino kuko amavakansi arasa naho arangiye usanga koko za gripe zatangiye mu bana hirya no hino ibyo turabisangiye Pasteur Bahati rero mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu nagira ngo nguha aka kanya hanyuma usenge ariko mbere yuko ubanze usenge none urangize ubonaho n'akanya ko gusuhuza abadukurikiye hanyuma dutangire ikiganiro cyacu kiyobokamana na politiki
akoze cyane reka tubanze twiyegereze imana twese abadukurikiye en direct bagushima mwami imana urakoze kugira neza kwawe imana y'imbabazi imana y'inyabuntu bwinshi uri imana yihanganira ubujiji n'ubupfapfa bw'akiremwa muntu kandi icyo ngukundira no kuri Imana itarakara nk'uko abana b'abantu turakara, ikivumbura nk'uko abana b'abantu twivumbura, itarambirwa nk'uko abana b'abantu turambirwa. Uri Imana yujuje gukiranuka kwawe kose, nta muntu n'umwe ugushikira. Tukunejejwe rero no gukomeje kuturinda no kubana natwe, twongeye kugaruka mu biganiro byacu dusaba kugira ngo Mwuka Wera abiherekeze abihe imbaraga n'amavuta no kubyumvisha abafite inyota n'inzara by'ubwami bwawe no guhinduka no kwihana maze ukomeze kubana natwe nta zindi nyungu tugamije uretse kubona abantu basobanukirwa ukuri kwawe bakakuyoboka bakakwizera Kristo babazi zawe rero n'ubuntu bwawe bikomeze kubana natwe mu izina ryawe Kristo Yesu amena ya reka rero mbonereho no gusuhuza abavandimwe bose ngira ngo hashize igihe kinini koko hari haciyeho iminsi ikiganiro kidatambuka kubera impamvu zitandukanye zatubayeho imirimo ya buri munsi amashuri ya ndabasuza mwese rero iyo muri twizera yuko turi buze kugirana ibihe byiza nkuko mwene data Benwa abibabwiye mbakoze
makoze cyane kandi turabashimiye niyo kuri iryo sengesho ryiza nanjye rero ngo haye ikaze cyane kandi tukomeza kwisegura kubera igihe kicaye cyari giciyeho ntago biba byoroshye ariko hamwe n'ibyo ngibyo turashima Imana Banyarwanda Banyarwandakazi rero nk'uko mwari mubizi umurongo w'ikiganiro kiyobokamana na politike dutegura ibibazo tukabaza pase akenshi ibibazo hari ibyo abanyarwanda tubaza tugasanga twe nta bushobozi tufiteho ariko tukavuga tuti turabatumira impuguke cyane cyane mu bintu by'iyobokamana kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo irebana n'iyobokamana ni ikiganiro rero nk'uko nayo mbabwiye ubundi gitegurwa by'umwihariko na Pasteri Laura Bahati ariko afatanyije nanjye tukabasha kukibagezaho nk'uko mubizi rero yeme ku munara wayo wa Europe ikaba ari ya radio urunana ruharanira impinduka arike uyu munsi rero turaganira ku byerekeye iki ikibazo cya mbere abantu benshi bamaze iminsi bibaza ukwezi kwa munani mu matariki abanza ntavuga nko ku itariki ya mbere abashumba benshi b'itorero rya ADPR barenga igihumbi bahagaritswe mu nshingano zabo abenshi bazira ko mu by'ukuri badafite diplome icyo ni ikibazo abantu benshi bakomeje kwibaza ariko ibyo byose ngo bikaba bikomoka ku kibazo cyitwa COVID-19 ya ndwara yadutse iherereye mu Bushinwa igafata isi yose yaraje irangije ijya no mu madini ya Gipentekote n'andi yariyondi asanzwe ateza impinduka none muri ADPR bahagaritse abakozi b'Imana abapasiteri barenga igihumbi mu nshingano zo kuba bahembwa ntabwo bahagaritswe ku nshingano zo kwitwa abapasiteri ariko imishahara bayikuweho bayisigira abafite za diplome birumvikana ni kumwe rero na Pasteri Laura Bahati ndimo ndibaza ukuntu iyobokamana na politike ndetse by'umwihariko ikiganiro nyirizina cya cy'uyu munsi urebye inyito yavugaga iti ese kwirukana abapasteri badafite diplome muri ADPR ni ku bushake bwayo ngo bavuga ADPR cyangwa n'ubushake bwa leta y'u Rwanda. Urebye uko gahunda zimeze mu idini cyangwa se mu itorero rya ADPR sinzi n'ahantu ubwo pasteri uraza kutuha ubumenyi buhambaye, habayeho amavugururwa adasanzwe umuntu yajya kureba ugasanga ntaho atandukanye n'amavugururwa akorwa muri leta. Umuntu akibaza rero nibyo koko ukora agomba guhembwa, ariko noneho udafite diplome we bikaba ari akandi karusho, ntashobora guhembwa kuko nta kazi agifite. Turaza kugenda tubigarukaho. Bwana Kozi w'Imana pasteri, ikintu cyo gufata abapasteri barenga igihumbi bari bayoboye amatorero atandukanye mu mujyi mu gihugu cy'u Rwanda bakamburwa uburenganzira bwo kongera guhembwa kubera ko badafite diplome, ariko bagasigirwa inshingano zo gukomeza kwitwa abapasteri bafite ubushake babakorana ubushake. Iki kintu ugifata ute mu kintu kitwa iyobokamana, aho ubona abapasteri bashobora kuba bafite inshingano zitandukanye bamburwa inshingano, bamwe bakabasha gukora igikorwa abandi bakagikora, bose bashobora kuba bahuriye ku gikorwa ariko ugasanga batandukanijwe n'ubuyobozi, aho bamwe bashobora guhabwa imishahara abandi bashobora kutanayihabwa. Iki kintu ngewe nkimara kukibona n'abagiye baduha ibibazo numvise nakikubaza, ubwo ugerageze kugisobanura abatwumva hanyuma ubwo turakomeza tubiganiraho. Murakoze jambo ni ryawe.
Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo, nubwo gisanga ari ikibazo kiremereye ariko kandi nshobora kugisubiza nkurikije ubushishozi bwanjye. Ntibinezeze abitwa abayoboke b'iryo dini rya ADPR bitewe na experience cyangwa se bitewe n'ubushakashatsi nakoze, nuko iryo dini nakoranye naryo nkabanzi amateka yaryo unabayakurikiye cyane, ndetse nshakisha no kumenya inkomoko yaryo. Ni idini ryavutse muri Amerika mu kinyejana cya 18 mu bazungu mu bamisiyoneri baragenda bararyamamaza barizana mu Banyafurika baryamamaza mu Burayi no muri Amerika. Yitwa kwa itorero ry'umwuka. Y'umwuka niyo mpamvu baryise ngo ni Pentecote. Ariko nyuma yo kurinyanyagiza mu bihugu bya Afurika no mu bice bimwe bya Amerika Latine na hano muri za Europe, abamisiyoneri baza kubisigira Abanyafurika, Abanyafurika babiyobora uko nabo babyumva, ndetse abo bamisiyoneri b'Abanyamerika n'Abasweden n'Abanorvegian n'Abanyaburayi bagenda bakomeza kubitera inkunga byitwa ko ari umurimo w'Imana bari gutera inkunga. Ndabanza nkosore gato ijambo amadini abantu benshi bakunze kwita ngo ni amatorero, bayitirira amatorero bakurikije ibyo basoma muri Bibiliya, itorero ry'i Korinto, Efeso, itorero rya Galate, itorero rya Tesalonike, Kolosayi. Noneho amadini ya giprotestant yitwa ko ari y'ububyutse nayo akiyita amatorero. Ariko kandi nshatse gukosora iryo zina amatorero cyangwa itorero, ukwizera kw'abo muri Korinto, Tesalonike, Efeso, Yerusalemu bose bari bafite ukwizera kumwe n'imyumvire imwe, kuko bari barabatoje cyangwa se ababigishije iby'ubutumwa bwiza babihawe n'umwuka wa Kristo cyangwa batoranijwe na Kristo. Ntago bavuguruzanyaga mu byo bigishaga, ntano namwe Pawulo yavuguruzaga Petero ahageze, ntanaho Petero yavuguruzaga Yohana, ntanaho Yohana yavuguruzaga Yakobo, ntayo Yakobo yavuguruje Tomasi, Tomasi ntiyavuguruje Tadeyo, Tadeyo ntiyavuguruje Andrea, Andrea ntiyavuguruje Bartolomayo, ntiyavuguruje Filipo. Bose umwuka wabahishuriwe cyangwa se wabigishaga wabahishuriraga baruzuzanyaga. Noneho Pawulo ni nawe waje mu ntumwa za nyuma ariko yashimangiye ibyo bagenzi be yasanze mu murimo wa Kristo bigishaga ntigeze abivuguruza ahubwo yarabyujurije cyane biva mwayo matorero. Noneho nufata ya matorero y'iki gihe ukagenda ukayashakira ishusho yo kureba inyifato yayo comportement n'imyizerere n'imyumvire ntaho bihuriye n'amatorero basoma muri Bibiliya. Oya, n'imyifato ni simwe n'ukwizera si kumwe n'umwuka sumwe n'amagambo samwe kubera ko Pentecote ADEPR ntaho ihurira n'iby'abadivantiste ntibumva kimwe n'abamethodiste ntibumva kimwe n'abangirikane ntibumva kimwe n'abarestoration ntibumva kimwe n'abazayoniste ntibumva kimwe n'aba Face Center n'utundi tudini twinshi buri muntu n'akadini ke n'imyumvire yakayita mu bayoboke be abayoboke be bakamuyoboka uko babyumva ntibayoboka Kristo ahubwo bayoboka uwo nyine wabatangurije idini pastor apotre bishop profete akabuzuzamo imyuka ye y'ibyo yiyitirira ngo ni bya mwuka wera cyangwa ngo ni bya Yesu ariko ntaho bihuriye n'aya matorero dusoma muri Bibiliya. Uko aya matorero dusoma muri Bibiliya bari bafite umwuka umwe, kwizera kumwe, umwami umwe, inyigisho zimwe, yewe bafite ndetse no gukiranuka kumwe, bari bahuje bujuje inshingano z'iby'Imana yabasabaga kuba mu bumwe bw'urukundo rwa Kristo. Ariko ayo madini uri kumbwira ya ADEPR n'andi ntago aba muri ibyo. So uruhande rwanjye rero abandi bayabona nk'amatorero, uruhande rwanjye nge nkayabona nk'ibihangano by'abantu bihangiye byo gukoreramo ubucuruzi business n'amafactory. Ku ruhande rwanjye nyabona nk'amafactory, nyabona nk'ama business, amazu y'ubucuruzi ni kimwe n'amarestora ni kimwe n'amafarmasi ni kimwe n'amakampani itandukanye. Ku buryo rero tutayita itorero ahubwo twayita amadini n'amadini. Icya kabiri umbajije impamvu byabayeho bakagabanya abapastori bayo madini ya Pentecote ADP hanyuma bagakomeza kwitwa abapastori ariko badafite imishahara. Uruhande numwe birababaje ku bayoboke bayo madini ya Pentecote ariko ku rundi ruhande ku ruhande rw'umwe ni byiza ko babikora. Ni kubera iki? Iriya dini rya Pentecote ADF ni ryo dini ryateye ubujiji mu Banyarwanda kandi ryagize imbaraga cyane mu biturage mu byaro. Abantu bakunda Imana, Abanyarwanda bakunda Imana bagashaka kuba bagashaka no kuba abanyamwuka cyane, bagashaka no kuba abavuga butumwa. Ariko ibindi bintu byose byakabagiriye umumaro bikenewe muri communauté rwandaise bakabishyira ku ruhande. Muri ADPR niho uzasanga muri iryo dini uko nge naribayemo kunakoranye naryo uko nababonye nabazengurutsemo. Ni iryo dini ribamwe abantu bafite ubujiji bwo kudashaka kwiga abanyacyaro, badashaka kwiga, badashaka gukoresha imirimo y'amaboko yabo, bagahugira mu gusenga, bagahugira mu kuba mu misozi mu kwiyicisha inzara, bagahugira mu bintu by'urusengero ntibabe bakita ku ngo zabo, bakabyara mu kajagari, bakita abana babo harera Imana habyara Imana, abana ni umugisha, ugasanga urugo rw'umukene w'umupantecote ADP umugore n'umugabo ni abakene bafite ibibatunga bihagije ariko bafite abana 8, 9, 10, 11, 12. Uko niko riri adini ryagiye rigwiza abayoboke, ryagwijije abayoboke kuko ryigisha abayoboke baryo ko bagomba kubyara batagomba no gufunga imbyaro. Ko gufunga imbyaro ari icyaha, kunywa imiti ihagarika kubyara ku babyeyi baho ni icyaha. N'ubujiji bumwe bw'indengakamere ugasanga abo bana barakura bagwingiye, barakura bashonje, barakura badafite amafaranga ya school fees y'amashuri, ababyeyi bakabaho babarera muri stress y'ubukene ikabasuka mu kujya gusenga cyane no kwiriza cyane no kuba mu misozi zakanyarira zakizabonwa mu byumba by'amahombi bakaburuka bagira capacity cyangwa ubushobozi bwo kurera abo bana kuko ni ku idini ry'abarezi. Ubwo rero harimo ubujiji bwinshi. Iby'imirimo y'amaboko nabyo benshi bakaba banebwe bo gukora, abandi bagata bagafata imitungo abasirita igitsina gore bagafata imitungo y'ingo zabo bakajya kuyishyira mu rusengero ngo barakorere Imana, ingo bakazisiga mu bukene, bakaba mu mwuka wo kwikakaza, ibyo bita guhanura no kuvuga mu ndimi nyinshi, ubwo ngo barujujwe bagahanurira indi miryango cyangwa se abantu babayoboka ibinyoma ndetse n'ingo za benshi zigasenyuka. Yakubitira rero ku mafaranga bakagira abayobozi bafite ubujiji bwinshi, ibintu byose babigize ibinyamwuka n'ubujiji babushyira mu mwuka, bakakubwira yuko gukorera Imana bidasaba diplome, bidasaba iki, hari impano, niko ko iyo mpano ibaho, ariko impano y'umwuka w'Imana nyakuri iyo yaje mu muntu ikuraho n'ubujiji bwose, mu umuntu akaba civilize, ntago yakumira bimwe ngo nuko ari umunyamwuka, ntago yakumira gukora akazi k'amaboko, ntago yakwangiza umutungo w'urugo, ntago yafata ibihe birebire by'imyaka myinshi kureka akazi no gushakisha akazi ngo agiye kurara mu misozi y'amasengesho no mu buvumo, amenya uko abijera byose, akamenya n'ibiri importa kita no ku rugo rwe, kuko impano y'umwuka wera ntizana kuvuga ubutumwa gusa, kandi impano y'umwuka wera ntabwo izana gusenga gusa, impano y'umwuka wera izana ubwenge, nicyo kintu cya mbere izana ubwenge. Ibyo Yesu yabwiraga abigishwa be muri Luka 25 ati, ibi nibyo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyavuzwe kuri njye muri mu gitabo cy'amategeko ya Mose no muri Zaburi no mu bahanuzi bikwiriye gusohora. Icyo cyanditswe kiravuga ngo abungura, abongerera, abaha ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Rero muri ADEPR no hari ikibazo cy'abantu bavuga ngo nabanyamwuka kandi bamagambo menshi n'ubuhanuzi bw'ibinyoma, gushakisha indamu, gushakisha amafaranga no guhimbahimba utwumba tw'amahombi n'amadini, ariko ugasanga harimo ubujiji bwinshi. Reka rero ngaruke muri 2017 nibwo nahishuriye umwuka w'ubujiji buba mu madini, shaka kujijura Abanyarwanda ngo bakanguke bave muri ubwo bujiji, kuko niho hantu bacurika Bibiliya bakayigisha uko itari, bagashyiraho amahame, ayo mahame agatuma babaho banacira imanza abatari aba ADEPR, bagakubita udutambara mu mutwe w'igitsina gore cyabo, amajipo maremare tenge, abakobwa abadamu bari civilize b'abanyamujyi bambara amapantaro badefrize imishatsi bisiga y'amavuta se azana freshire abatukuza bambara uburyo bakaberwa. Umuyoboke wa ADEPR ubujiji buhita butuma akira imanza abatameze kamwe. Pe wajya mu byumba by'amahombi byabo bati wowe ufite abadayimoni kuko waje udefrije winjiye ahera hahera utambaye igitambara mu mutwe kenyera igitenge. Sinzi mbiheruka ruko byari bimeze, sinzi ko petetre ubu ngubu baba batangiye kuba civilize noneho nabo bakambara ayo mapantaro ntibakira imanza abadefriza abambara amashenete abisiga makeup, ariko mbere ho byari bimeze nabi. None wajya kureba abo bapasiteri bigisha izo nyigisho muri ayo madini ya ADEPR, mu by'ukuri bafite n'ubujiji bwo background yaho bavuka bihonyine. Umuntu avuye iyo ngiyo ari umuhinzi, ari umworozi w'inkoko, w'ihene, w'ingurube, aragiye bamushize mu ka formation ka théologie ka 6 mois cyangwa 3 mois cyangwa se yadutse avuga ngo imana yamugize umushumba yamugize umupasteur yagira mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu mujyi wa Bujumbura n'ahandi agaci ibintu pe urumva rero babaye benshi ubujiji buba bwinshi bagira amahame bubakiraho kandi y'ubuswa 2017 mbivuga mbyigisha nkabyerura nkerekana ubuyobe buri muri aya madini ya kiprotestanti yita ngo nayo umwuka atsimbarara ku bya 10 kugira ngo bikunde bikize bizamura abayobozi b'amadini kandi abayoboke bo bakarushaho kwicwa n'inzara nari narababwiye nti ibi bintu byari bikuriye ko leta ibijyamo ikabyinjiramo ikabikontrola binashoboka bimwe ikanabifunga bikwiye gufungwa kuko birimo ubuyobe bwinshi n'ubujiji bwinshi sita abanyafrika iyo bahuye n'ibibazo bibarenze nta handi bagana mu bapfumu kujya kuraguza kubera ubukene bwinshi n'ingo zabo iyo zabananiye na za business zabo iyo zahombye zigenda zisubira inyuma ibintu biba bapfana iyo barwaye bagana mu bapfumu ariko iyo urebye neza abapfumu ntago bagifite sixe ahubwo ubona ko umwuka w'ubupfumu waje kuvamo ujya mu madini ujya mu bita abakozi b'imana niwo bakawukoresha babwira abayoboke babagannye tangaya zani bikora ibi urahabwa umugisha umuvumu urakuvaho turagusengera inyatsi karande ibyo biri muri ADPR biba no mu madini yandi atari ya ADPR rero umwanya umwe niyo mvuga ngo ni byiza ko leta ibyinjiramo kugira ngo irebe ukuntu yabimanaginga yabikontrola yabigenzura ikagabanya ubwo buswa n'izo njiji kuko bigira ingaruka ku miryango myinshi ku bana benshi muri komunote y'abanyarwanda barundi uburyo bayoborwa n'ayo madini bigira ingo zimwe ziranasenyuka jyewe ndibuka nigeze kujyana n'umukobwa w'umukongomani kazi yitwaga ngo simvuga izina rye ariko yarigize umuhanuzi hari umwuka uhanga ku muntu ukavuga ibintu bikaba byo ariko wajya kumushushoza neza umureba ukabona yuzuye n'ubujiji bwinshi ariko akagendera ko kukarukana k'impano ko ari umuhanuzi ndamuherekeza tujya mu rugo rumwe rw'umuntu hakuba ku rugo rw'umugore n'umugabo ngo bakomeze babane abwira umudamu nyir'urugo ngo Imana yanyeretse yuko umugabo wawe aryamana na murumuna wawe ariko ntago yigeze abafata ntago yigeze abibona ngo ni Imana yabimweretse numva ibyo bintu birakaze kandi bari abapantekote ariko ni byinshi nagiye mbona mu byumba by'amahombi mu bapantekote bitubaka ahubwo bisenya nibaza se aba bantuzi kuki bakunda kwibanda cyane ku ngeso y'ubusambanyi ariyo bahanurira cyane abandi none se uyu muntu ko abwiye uyu mugore akaba ashabutse akaba agumutse akaba none yatangiye guhinda yahise ahinduka ararira kandi nta preve nta bimenyetso yari abifite ibyo wamubwiye gusa nabirebesheje amaso ariko nzi ko urwo rugo rutakomeje naje kumva amakuru y'uko baje gutandukana ariko batandukana kubera ubuhanuzi ntago batandukanye kuko yamwifatiye umugabo we cyangwa se hari ibindi bimenyetso abifite by'uko umuhanuzi yamubwiye ari ukuri ariko ibyo nabibonye ahantu henshi nagiye mba bamwe abo bantu ndashima Imana imyaka 25 nabimazemo nagendaga mu nzego z'ubuyobozi mu nzego z'ibyumba by'amahombi mu nzego z'insengero mu baririmbyi muki nagize experience niyo gukora ubushakashatsi bwo kureba umwuka uhakorera ibyo byose rero byasabaga neza ko leta ibyinjiramo ikabasha kubikontrola kuko harimo ubujiji bwinshi kuba rero leta yabahagarika harimo ibintu bibi harimo ikintu kimwe kibanga leta zasanze ibintu by'iyobokamana mu madini birimo amafaranga pe urumva kuba ufite abayoboke b'idini miliyoni imwe mu gihugu cyangwa se byiri cyangwa se ibihumbi 500 n'urusengero rwa rufite mwe bayoboka ibihumbi 5 6 cyangwa 3 4 cyangwa igihumbi abo bose bakakuzanira ibya 10 bakakuzanira amaturo urumva uri pasteur cyangwa uri profete uba wibitse nk'inoti zifatika kandi nta kazi na kamwe wakoze gukoresha amaboko yawe cyangwa amaguru yawe ngo ukora activity yariyo yose nakanwa n'inyuguti za bibiliya wabasomeye urabapakira ubahindurira ubwonko urabucurika nabo baragenda bakoresha amaboko yabo bakuzanira amafaranga kazi usanga rero abo bapastori barisha bibiliya barazamutse babaye abakire leta yazajya gukontrola ibikorwa ayo madini yamaze kuko muri acquis de droit mu buzima gatozi habamo ko bazubaka amashuri ibigo by'impfubyi bazubaka za dispensaire baza nyine bazakora ibikorwa by'iterambere nitajya kugenzura ikazasanga ayo madini amaze imyaka initani 6 7 8 15 20 30 ibyo bikorwa by'iterambere bagafashije leta ntabihari ahubwo bafite information yuko abapasiteri bakize bafite amamodoka bubatse amazu abana babo bagiye kwiga zabo mu bihugu mu mashuri ahenze hanze y'ibihugu indani mu gihugu urumva rero biba ngombwa ko leta igaruka mu masezerano y'ubuzima gatozi kareba yuko nimba kuri iryo dini ibyo ryasinyiye ryemereye leta ko yabikoze asanga itabikoze bagomba gusubiramo amasezerano ku ruhande rumwe rero leta ibikontroye ahubwo ya mafaranga yabo binjiza ikayakontrola nayo ndetse ayo madini leta ikanayasoresha kuko ni ba businessman ni biriya ni ubucuruzi ikanabasoresha leta yaba isaguye cyangwa se mu mutungo wa leta hiyongereyemo amafaranga leta ifite uko izayakoresha nimba iyakoresha nabi nimba iyakoresha neza ariko nibura nayigize uruhare rwo kugira ngo iyagenzure iyabyazemo umusaruro wo kubaka imihanda wo kubaka ibitaro wo kubaka amashuri bya bindi bo batakoze ikabikora mu mwanya umwe rero byaca akajagari cya kabiri nuko gukuraho abo bapasiteri badafite diplome batigeze bagira niyo civilisation y'amashuri byagabanya n'inyigisho z'akajagari hari indi sisiteme leta ishobora kubijyamo kugira ngo ibikontrole nayo yibonera amafaranga abo bakomeye ntabwo yabambura ubupasiteri ngo bikunde ariko yabakoresha kugira ngo bayikorere urabona nk'aha ni Burayi amadini yani Burayi urabizi ko za komine za leta zirazikontrola n'abapasiteri bagahembwa biba biriya registre muri guverinema kandi bikanagenda neza ko leta ari ifite n'amafaranga menshi ibihugu by'abazungu usanga hari na favere bahaye amadini iyo yagize ibikorwa byo gutera inkunga impfubyi cyangwa se n'ibindi bikorwa byo gufasha muri Afurika leta nayikongereraho ayayo kuko abazungu bo babishyira mu bikorwa by'ukuri ariko abirabura ntago babishyira mu bikorwa bwo bayarundarunda bashyira mu mifuka yabo abayoboke bagakomeza kwicwaniza uruhande rumwe rero kugira ngo leta ibikontrole igabanye ubujiji ni byiza urabona nko mu gihe covid nani corona yadukaga aho batagira n'isoni nagiye mbona ama message ariho amatangazo yuko malgré que amadini guterana dimanche bitagikunze abantu bafungiranywe bari mu mago yabo ntibibagirwe gutanga icya 10 wibaza abo bantu abaturage barafungiranywe ntibabasha kujya ku kazi ntibabasha gusohoka ntibabasha kujya gushaka ibitunga imiryango yabo ahubwo bagiye gukorera mu gihombo kwishyura amazu babamo kwishyura amashuri y'abana ibyo kurya ibyo kunywa n'ibindi bezwe zose za buri munsi bwa bujiji bw'aba bapasiteri bohereje amabaruwa ngo uko biri kose ngo numero de konte ngiyi y'itorero ntiwibagirwe gutanga icyacumi ni ukuri kw'imana Benoit nkubwije ukuri yewe mpita mbona ko abirabura dufite ingese mu mutwe dufite ibintu by'ingese mu mutwe byo kudatekereza ahubwo idini ni ryo ryakabaye rizana amafaranga yo kohereza abayoboke baryo ikabagurira ibishyimbo ikagurira imifuka y'imiceri amavuta amasabune n'iki rikarunda rikababwira ati nimuze ku rusengero muze gufata ibyo kurya nimuzicwa n'inzara twari abazigamiye ibizabatunga muri situation haje amategeko yo kugarama gukora nani gufungira abantu kugira ngo badasoka bakandura COVID ahubwo idini ryo rirabanyunyuzo nge nigeze kugira abaturage bo muri Afrika kera ndabagira ariko abaturage bo muri Afrika nabakire nabakire pe ni gute wabona amafaranga uhu rusengero buri dimanche ukabona amafaranga wishyura inzu ukabona amafaranga wishyura minerivare y'abana ukabona amafaranga wishyura imisoro ya leta ukabona amafaranga ya transport ukabona amafaranga y'amashanyarazi n'amazi ito ndatavuga ni nukuri abanyarwanda cyangwa se abanyafrika nabakire nabakire ibyo bintu n'umuzungu abyumvise n'aba bazungu babyumvise bumva imibereho y'abanyafrika babaye batana bavuga ati Afrika abanyafrika ni injishi ni les indigènes parce que tu as les indigènes ou bien les macaques cyangwa les singes kuko babona ko dufite ubwenge nk'ubw'ibikoko ntidutekereza ibyo tugiye gukora so rero nta ntizimbye mu magambo nabanjije nkubwira yuko ari asamatorero si itorero rya Kristo ku itorero ntaho batye ntaho bahuriye n'itorero rya Kristo ibintu bakora n'ibyo bigisha n'ibyo babamo ntaho bihuriye n'itorero rya Kristo itorero rya Kristo rizima ntiryakora biriya petetre tuzarigarukaho ndisobanure mu buryo burambuye turisobanurira abadukurikira abantu bazahishurirwa itorero rya Kristo ko bibiliya irivuga kuva mu byakozwe n'intumwa ibyo bigishaga n'intumwa n'imyifato y'abakristo b'icyo gihe Pawulo ubwo yasonzoranyaga aho ageze mu bihugu by'abanyamahanga agakusanya inkunga ijya gufasha abakristo b'i Yerusalemu bari bashonje izi nsengero zo hagukusanya inkunga zifasha abayoboke bazo mu gihe cya corona ahubwo barabohereza amabaro yababwira ngo ntimwibagirwe gutanga ibya cumi na nimero de konte ngizi aho ziri n'iterabwoba ryinshi mu mwanya wo kubafasha ntago rero ntago bibiliya byagwa byongeye kwitwa amatorero diriya na bari bakwiye kuzita kuko yaba akaziha za tini namba bakaza registra mu bago mu madini na yagasora ku afazari rewo mushahara wose iyo mishahara ijya muri abo bapasiteri yapfumye umuntu ukuriye umushahara ni umuntu wize afite nibura nivo y'amashuri y'ibyo yigisha abifitiye ubumenyi ubundi we yari akwiye guhabwa umushahara ntabwo rero umuntu w'injiji uvuye iyo ngiyo muri za Nyabihu uturutse aho ngaho za Kimicanga sinzi za hehe za Karangazi za Nyabwishongwezi sinzi yo za Satinski ngo umwuka yamugize pasiteri ngo idini ryamugize pasiteri ngo niba muhitorera azariyoboresha ubuhe bwenge uretse kuhindura abantu kurushaho kubinjisha rero muvandimwe Benwa batwumva ndabizi ko bamwe bari bubabare ariko nge ndababwiza ukuri bari bakwiye kubagabanya ahubwo leta ikarushaho kwinjiramo cyane ikabikontrola n'indi leta iza reba n'ubundi butegetsi buzazaho bukabyinjiramo bukabikontrola kuko harimo ubujiji bwinshi n'ubuswa bwinshi ngarutse inyuma gato bagiye bashishoza barebe mbere ya jenoside ayo madini ya za ADPR nayo yandi afite izihe témoignage afite ubuhe buhamya bwiza yafashije iki abayoboke bayo mu gihe cy'intambara ya 1994 ntacyo bafashije abayoboke babo uretse kuba umwuka w'amacakubiri y'amoko nawe wari umaze gucengera abapasiteri bakabishyigikira bakajya ku ruhande rw'abahutu abahutu bagatanga abatutsi bakabica izo nsengero zose reka leta ibijyemo kuko ntago byerera imbuto abatizera urumva ntago bifite ibikorwa bishobora kugaragaza abantu bavuga bati ni ukuri ahantu abantu baradufashije baradutabaye gukwirata amahoteli ngo bubatse bajya bumva ngo hari amafaranga yanyurujwe ngo muri ADPR hanyurujwe ngo miliyari imwe ngo hari amafaranga yaburiwe irengero ibintu nk'ibyo so ni nk'ireta ni nka za leta ziri mu yindi leta ni nk'uduhugu tw'amadini dukorera mu bindi bihugu mu kindi gihugu byiza rero ntago leta yakagombye kubireka ni ibikurikirane bikontrole yewe niko mbibona birakwiye kugira ngo bace ubujiji bakureho n'uwo mwuka wo gushaka kwikakaza abantu bagatahira kubyina hari amajoro ari ku mwanya wo kwiga iby'ubwenge ngo bige ibya Kristo neza bige iby'umwuka neza babimenye bakore n'indi mirimo ugasanga nabyo ntibabifitiye umwanya uruhande rumwe ngusubije nubwo natinze mu gisubizo ko nashaka kubisobanura ngo birambuke neza byumvikane leta kuba kontrola byari bikwiriye kuko byari birimo akajagari uko niko numva nasubiza ikibazo wambajije urakoze
none ku kontrola abantu muri buriya buryo hari abantu benshi babonamo yuko ahubwo leta ishobora kuba yari yarananiwe kujera ikibazo cya ADEPR by'umwihariko nk'uko watangiye ubyigisha muri ADEPR haribamo ikintu cyitwa ubuhanuzi buriya buhanuzi akenshi hari igihe buza butavuga neza ubutegetsi buriho abantu bakavuga rero ko kubizana mu rwego rwo kubishyiraho gahunda ya leta ari kimwe mu bintu bishobora kuba byakontrola ADEPR kubera ya gahunda yayo nyine bavuga ngo ni ukwegereza abaturage ubuyobozi ariko ugasanga ahanini ubuyobozi ni ukwinjirira ibikorwa bitandukanye birimo n'amadini nk'ayo ngayo pasiteri Rurabati
ikibazo gihari ni kimwe nduguyangwa ahantu hari imana ahantu hari umwuka w'imana wa vre imana ihashira igitinyiro niyo leta ikahayoboka ikahashyigikira ikahakunda tuzabibona muri bibiliya Yesu yabaye havuga ubutumwa na Yohana umubatiza. Herode na Pilato bifuzaga kumubona. Yohana we yaranakunzwe na Herode cyane kandi atari bwamubone, yaramwumvaga. Ashaka no kumudefenda ariko Herodia amwikisha kubera ko yamuhanuriye ibitari byiza bitajyanye n'irari ryiwe. Nusoma inkuru za Pawulo. Abami n'abategetsi b'Abaroma, abanyapolitike b'icyo gihe. Bumvaga ubwenge bwa Pawulo bakifuza kumubona kugeza ubwo yagiye kubona n'umwami Kayizari. Ariko mu gihe cyose aya madini y'ababusinessman amaze kugaragaza muri leta no mu bapagani no mu batizera yuko ari mu kajagari semye ke leta ibarusha imbaraga ikabasuzugura ikabinjirira ikabakontrola kuko ibyabo byo biba birimo amashitani arenze n'amashitani n'ubuswa bwinshi icyo ni kimwe cya kabiri nimba muri ADEPR huzuyemo abahanuzi nanjye njya mbakurikira rimwe na rimwe kuri za YouTube bahanura ibitajyananye n'ibyo leta ishaka nicyo gihe nyine kiriho ibihugu by'ikigiye muri Afrika bimwe na bimwe biri muri periode nk'imwe ya Yeremiya yahanuriraga abami b'icyo gihe ibyo badashaka nabari abahanuzi bose ba Mikaya mu gihe cy'abahabu ibyo bihe bibaho hari ibihe abahanuzi bahanura bakagira igikundiro cy'Imana kikababaho ari ibihe abahanuzi b'ibinyoma baduka bagahanura ibyo leta idashaka ni koko ariko kandi ugasanga nibyo reka nkubwire Benwa ntago ubuhanuzi ari bwo bukenewe mu bihugu bya Afrika mu bihugu bya Afrika hakenewe inyigisho zikura abantu mu bujiji kugira ngo abantu bakanguke bamenye ukuri rero muri izo nsengero za ADP bashyira imbere ubuhanuzi kuruta guca bugufi ngo bigenda gurugero Yesu yamaranye n'abigishwa b'imyaka itatu n'igice abigisha iki abimenyesha uwo ari we akora ibimenyetso n'ibitangaza bakabisusengura mu byanditswe bakabona koko ko abahanuzi n'amategeko na Mose bamuvuze imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza byaratambutse babona ibyo yakoze akavuga ati Zaburi Dawidi yapfuye yarabivuze turabibona umuhanuzi Yesaya yarabivuze turabibona umuhanuzi Zekariya yarabivuze turabibona rurabyumva ku gikundiro cy'Imana cyabaga kimuriho ariko abigishwa ba Kristo bakomezaga kugenda bareba ibyo Yesu akora bakamenya ko kabisa ari we wahanuwe n'abahanuzi ibi bihugu bya Afrika abanyarwanda nibabanze bace bugufi baba bigishwa ba Kristo ntabwo turi mu bihe byo guhanura twakagombye kujya mu bihe byo guca bugufi tukigishwa abanyarwanda bakigishwa Imana nta mana bigeze bamenya Imana yabaringa Imana iyo wayimenye ntago ubu gifite akajagari muri wowe kinzangano n'amoko n'amacakubiri n'ubusambo n'ubujura bw'amafaranga no gukunda isi n'ibiri mu isi no kwifuza no kubeshya no kwesikroka ni na za ruswa umuntu wamenye Imana ibyo ntabibamo ni gute ibyo bintu biri mu bapasiteri bo muri Afrika bikaba mu bayoboke babo bakaryana bagasubiranamo ngo bamenye Imana ahantu hari Imana hari n'imbuto zayo ahantu hari Imana hari n'umwuka hari n'ubwenge bwayo ahantu hari Imana hari n'ibimenyetso byayo ahantu hari Imana hari igikundiro cy'Imana so rero leta igomba kubikontrola kubera ko nta mana ibirimo birimo Satani birimo abadayimoni birimo ubujiji abantu rero bazababara yego leta ibifitemo inyungu kuko izafata ayo mafaranga ikayakoresha mu nyungu zayo nabo bazababara kuko izo nyungu zibacitse ariko mu byukuri nanjye ndi leta nabanza kubashyira ku murongo nkabanza nkabigisha ibyo bigisha by'ibinyoma bakabivaho bakabanza bakamenya kwigisha ukuri no kuba mu buzima ikibazo abantu bafite ntago bigeze bashaka ko Kristo abigisha bahisemo kujya kuba bigisha abana b'abantu kandi abo bana b'abantu nabo bimitswe n'abandi bantu abantu bariyimika bakabeshyera Imana ngo yabimitse abantu batangiza amadini bakabeshyera Imana ngo niyo yatangije idini urusengero abantu barahanura ibivuye muri kamere zabo bakabeshyera Imana ngo ni Imana yavuze Imana rero kenshi iyo umuntu ashatse kuyibeshyera iramureka ariko amaherezo ikazamukoza isoni ingaruka z'ibyo yibeshyera bikazamubaho ibyo tubibona mu gitabo mu bitabo bya ba Yeremiya 14:11 ba Ezekiya ba Yesaya bose barabivuga so rero birimwe akajagari ibintu by'iyobokamana byo muri biriya bihugu bya Afurika uvandimwe ni ko Imana ishaka ko bimera kugira ngo ikoze isoni ibiyibeshyera byose igihe kizagera nibaca bugufi rega ntago birarangira birakomeje biriya birakomeza ugeze ubwo abantu bazakubitika bagaca bugufi bakavuga bati Imana turagusaba imbabazi twarayobye kandi twaranakubeshyeye ko niko bigomba kumera muvandimwe Benwa abantu bace bugufi bigishwe Kristo atari wo mu nyuguti za Bibiliya atari w'ibihimbano Yesu w'ukuri utanga ubugingo kandi utanga ubwenge n'umwuka wera ko niko giye numva nabisubiza
umbabare ndacyari kuri iki kibazo nta nubwo numvaga nshaka kugira ngo nze kubitindaho cyane ariko kugira ngo abadukurikiye bakomeze banasobanukirwe wabuze yuko ari ubuyobe bwinshi harimwo mu by'ukuri ibintu bimeze nkaho ari proje abantu bakoze umushinga ushobora kubagirira cyangwa se kubabyarira inyungu ariko nanone umuntu asubiye inyuma ukareba ukuntu itorero ryo hambere ngira ngo riri mu byanditswe n'intumwa ngira ngo uraza kundusha wenda urahazi ngo bari mu mwuka umwe basangira byose uyu munsi biratangaje kumva ubuyobozi wagaragaje intumwa zose ukuntu zagiye zikorana dutangira kino kiganiro bafatanyije bakorana ariko biratangaje kubona iri dini rimaze imyaka ngira ngo ryatangiye muri za 47 hafi na 7 gutyo uyu munsi mu mwaka w'ibihumbi 2021 ubuyobozi bw'idini rufashe icyemezo cyo gutandukanya abakozi b'Imana kandi abo hambere n'abo bantu bashingiraho bemera ubukristu basangiraga byose nta n'uwasumbaga undi uyu munsi iryo dini cyangwa se iryo terero risumbanyishije abitwa ko ari abakozi b'Imana bivuge ko Pasteri Laura Bahati ni bafite diplome ye akaba ari mu rusengero rwite wenda rwa Kigali Nyakabanda noneho mu mudugudu wa Nyakabanda ririya torero rikaba harimo umupasteri udafite diplome uhamaze imyaka tuvuge 20 ariko nta n'ahandi agomba kuzajya gusengera agomba kuguma muri urwo rusengero deja yamaze gutandukanywa na mugenzi we bakoraga bahuriraga mu nshingano zimwe bahembwaga kimwe umwe agiye guhembwa undi ntazahembwa bose n'abapasteri bitwa ko bavuga ijambo ry'Imana ibi bintu byo kubona abantu bo hejuru bafashe icyemezo cyo kubatandukanya kandi kera twarabwirwa ko itorero ryasangiraga ibyo bifite ubona ko ibyo uvuga mu by'ukuri wa mugani bishobora kuba bifite ishingiro bwana Rora ese buriya umuntu yavuga ko harimo n'ikiboko cy'Imana kuba usaba leta yuko yagira icyo ikora ariko deja cyaratangiye no gukorwa
rega muvandimwe Benwa biriya bintu nta mana ibirimo biriya bintu n'ibihangano n'ibihimbano by'abantu ibyo twakwita biri hanze y'Imana ibyo ntabwo Imana
ibijyamo hari n'akandi nari nibagiye kukubwira wenda wakazamukiraho mpendutse kubona ibiganiro by'abantu babiri barega iryo dini ko mu by'ukuri ryabambuye amafaranga bari barakusanyirije mu kintu kimeze nk'ikibina ariko cyunguka ku buryo aba bantu bamwe bavuga bati tumaze imyaka 5 nta nyungu twabonye nta n'amafaranga yacu badusubije turashaka ko baduha amafaranga cyangwa tujye kureka iyo dini komerezaho
ni ibyo ni bike yawumvise ibiri gukorwa ari abiteye isoni no kuvugwa ni nabyo byinshi nabonye uriya munyamakuru w'Ishema TV nimba bamwitandura munyacyuma niwe nabonye afite impano yo gukora ubushakashatsi azagenda ducukumburire amakuru y'abo bantu kuko harimo ibinyanga byinshi cyane ariko icyo ushaka kukubwira Yesu Kristo ahagurutse intumwa ze yarazibwiye ngo mwabiherewe ubuntu ibyo babwiraga bahereye ubuntu byari iki ni impano z'umwuka wera zabajeho ku buntu ntabwo baziguze nta nubwo bazisengeye nta nubwo bazitangiye amafaranga ni talenti ni impano zabajeho Yesu abaha iyo talenti y'ubwenge n'imbaraga n'ibimenyetso n'ibitangaza ba Pawulo bose dusoma ntago bigeze bagenda bavuga ubutumwa bashaka indamu ntago bigeze bagenda bavuga ubutumwa bashaka ibihembo ntago bigeze bagenda bavuga ubutumwa basabiriza amafaranga n'usoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 25 ere ku murongo wa 20 umanuke wose Pawulo avuga ngo sinikenze kugira icyo ntababwira nabanye namwe nta muntu n'umwe nigeze nsaba ifeza ze cyangwa musaba umwenda we cyangwa zahabu ye nakoreshaga amaboko yanjye kugira ngo nitunge nabo twari turi kumwe ngo ariko dore mvuye muri mwebwe nzi ko amasega aryana agiye kubinjiramo akikururira umukumbi inyuma yabo mukagwa mukava mu byizerwa Pawulo yari umukozi wereye imbuto abo yayoboraga iyo ibintu byamaze kuzamo guhembwa ngo wapangiwe umushahara ntago biba ari iby'umwuka twese dukorera Imana cyangwa se tuvuga ubutumwa bwiza ntago uzanyumva jyewe bahati njya nsabiriza amafaranga no nta nuwo njya ntera ishida mfite imyuga yanjye myinshi ye ntumbone gutya urananzi ko twabanye ibya fotografi bya video kamera bya sonorizasi bya serigrafi ibyo kubakisha kuvugurura amazu ni ibintu bimbamo gushushanya dessin artiste ibintu byo gushushanya ibyo byose ni imyuga imbamo ko nabayeho mvuga ubutumwa kandi igihe cyose nabonaga ko mu butumwa siyo nashakiraga amafaranga nabonaga ko mfite ubukene nateraga ibiraka ngakora nkabona amafaranga kandi nkishakira n'itike yo kungezaho ngiye kuvuga ubutumwa nabihereye ubuntu ngomba kubitangira ubundi iyo rero ibintu byajemwo guhembwa Yesu yavuze gute mu butumwa bwiza umukiranutsi azabeshwaho no kwizera uko kwizera ni ikirero no kuvuga ngo nimba uri umukozi w'Imana depanda kuri iyo mana yaguhagurukije kujya kuvuga ibyayo niyo izaguha frais de mission niyo izaguha n'itike niyo izakora ku mitima y'abantu ugiye kubwiriza abahereze message ibisigaye wibasaba ibiguzi igihugu iyo gitumye abantu kujya kwiga ubumenyi ahantu mu kindi gihugu bava mu Rwanda bakava i Burundi bakaza muri ibi bihugu by'i Burayi leta iba yaragennye budget y'amafaranga azabatunga muri iyo formation bagiyemo n'amahoteli bazararamo na transport ni leta yisharja ntabwo leta ijya kujya kubisaba icyo gihugu bagiyemo ngo nikibibakorere no iyo ufite amakamyo ajya Mombasa cyangwa se ajya za Dar es Salaam kuzana imizigo umushoferi n'umukonvoyeur patro abaha frais de mission $200 $300 $400 aya mazutu ayo kwishyura mu mihanda abapolisi ayaza abatunga nibagera yo kugeza bazanye imana none se wibaza ko imana yananira kumpagurutsa ikantuma mu murimo ntishugurikira itike ntishugurikira ibyangombwa byose iyo mana yantumye n'imana nyabaki intuma nkajya kujya kugora abo bakene bifitiye ibibazo by'ubukene n'inzara muri icyo cyaro cyangwa se muri uwo mudugudu hanyuma nkababwira ngo nibampa amafaranga yo kusubizayo amatike sinzi icya cumi ngo amafaranga ngo amverope y'umukozi w'imana ibyo bintu si iby'imana Benoit ibyo bintu ni iby'abesikuru ni iby'amabandi iyo si imana ntabwo ari abakozi b'imana Pawulo abita abakozi b'inda ngo ab'imana y'iki gihe yahumye imitima kugira ngo umucyo wa Kristo utabatambikira iyo ibintu byamaze kuzamo ibihembo ntabwo uba ukidepanda kuri Kristo waguhagurukije ahubwo uba udepanda kuri abo bantu ko aribo bagomba kugutunga igihe rero badafite nabi icyo baguha utangira kuzana inyigisho zo kubavuma no kubaciraho iteka muri abajura muri b'imana nimutanga icya cumi nimutanga amaturo bavuye iwabo bafite imizigo y'ubukene n'ibibazo by'ingo zabo baraje mu rusengero ngo baje kubaruhukira mu mwanya wo kubaruhura mu mitima no kubaremesha no kubakomeza ubwo no kubatera inkunga kubifatika utangiye kubigisha inyigisho zo kubatuka bona bajura b'iby'Imana nibihane nibaze bature nibaze basengerwe nibaze bakurwe w'inyatsi se kwasa abona abakozi b'Imana nyabaye n'inyigisho z'abadayimoni Paul azita inyigisho z'abadayimoni cyakubwira rero yuko y'ibintu byamaze kuzamwa imishahara ibiva ku mana dufite experience twakoreye Imana twaragenze cyane ibihugu bitandukanye ntago nigeze mu buzima njya kubwira abantu ngo ni mu mitike ni mugire gutya ni mugire mwantumiye mwebwe ku giti cyane mwashugurikira depense yose ariko nimba ari Imana ibantumyeho ntago naza kubasabirizamo amafaranga yiranshugurikira itike n'ibindi byose iri ibintu byaje mw'imishahara ndugu yangu iby'imishahara nibyo muri za organisme nibyo mu ma ONG nibyo mu ma muri aya ma société manini aya ma company manini ya za agence z'amatike y'indege ni za Bralirwa ni za Soras n'iby'amadini nuko bimeze ni ukuvuga ngo barakorera ibihembo Yesu aravuga ngo ndi umushumba mwiza ntanga ubugingo kubw'intama ngo zibubone abambanjirije bose ngo barabajura n'abanyazi none se bibaga iki banyagaga iki ni ibihembo bashakaga muri babayoboke babo aba rero bakongera aho abayoboke barinda baba n'injiji cyane ko yangu urumva ngo umukozi w'Imana ngo nawe ngo agomba simwe mushinzwe kumubeshaho nagenda agiye kubaza agiye gukora iby'amazi nagiye guterura amatafari cyangwa se yakore masoneri nagenda acuruza amandazi cyangwa se chapati cyangwa se arafungura restaurant farmasi agiye mu isoko acuruza imyenda inyanya n'ibindi yitunge nabo mu rugo rwe uko niko intumwa za Yesu zari zimeze ntabwo wasanga abantu barushye baremerewe ufite ibibazo hanyuma wongera uzuba tureho n'imizigo yawe nk'umukozi w'Imana ngo nibakukemurira ibibazo ukuntu Benoit izo si inyigisho ziva ku Mana abo si abakozi b'Imana abakozi ba Satani n'abakozi baremerera intama hakuziruhura baraziremerera bakazitwikira indi mizigo abo ntabwo abo bahamagawe n'Imana abahamagawe n'Imana bagira ikirenge mu cya Kristo Kristo ntabwo yigeze aremerera abo yigisha intumwa ntago zigeze ziremerera abo zigishaga urumva ahubwo zaranabafashaga nibyo Paul avuga ngo nikenuraga nkakoresha amaboko yanjye kugira ngo nikenure nabo twari kumwe Paul yadodaga amahema yarangiza akagurisha amahema ntago yigeze atanga inyigisho zisaba amafaranga aho bamuhaga amagifti izo mpano bakazimu ariko akabazi ko muri bene data bari kumwe batimoteyo batito n'abandi harimo nabo abafite ubukene yarasaranganyaga nabo bakabisangira biriya rero uvuze byo mu itorero rya mbere byo mu byakozwe basangiraga ibyabo n'umutima we bari bamaze kuba famiye abavandimwe muri Kristo nk'uko abantu basangira amaraso y'ababyeyi babye niyo mpamvu nta mukene wari barimo ko byari biri ni ibintu byari byatangijwe n'umwuka wera ibi bintu rero biri aho ngaho muri aya madini ntabwo ari iby'umwuka wera nibyo kugira ngo nibyatangujwe na Satani kugira ngo ibyahanuwe bisohore abigisha b'ibinyoma bo mu minsi y'imperuka bamaze imyaka 2000 barabayeho kuko ubutumwa bwiza bumaze gutambuka bw'igihe cy'itorero rya mbere ry'abizera bamaze gutatana bakoze ikinyejana kimwe n'igice gusa Roma irabahiga katoliki ivuka muri Roma ba Petero ba Paulo bamaze gupfa hahita hatangira idini rya gipagani rirayoboye kugeza iki gihe turimo ni nabyo biri muri aba baprotesta bose n'aba barokore bose ngo ni za Eglise de Reveil ntabwo ari iby'umwuka biriya rero leta kubikontrola ni bya Kaisari ni bikontrole bien ibishyiremo amaboko n'imbaraga n'amategeko icyo akajagari kuko si ibya gikristo ni ibya gipagani biriya aho kandi nkubwiye neruye kugira ngo mwereke ko ibya bibiliya nibyo ngibyo turi kuvuga ntaho bihuriye ntabwo ari iby'umwuka uko niko narangiza icyo kibazo
yakoze cyane Pasteri Rora Bahati uravuga ibintu bikomeye cyane kandi ndizera yuko ubivuga utarya iminwa n'ababikurikira cyangwa se n'abazabyumva n'abanyiri ubwite niba ari cyo bazahindura aho bazagihindura kandi batanagihindura uburenganzira bwabo niba bigiraho n'ikibazo abandi batandukanye namwe muzandike mudusabe kugira icyo mubivugaho mikoro zirafunguye ikibazo cya nyuma Pasteri Rora Bahati inshuro nyinshi iyo habaye amakimbirane mu rugo ugasanga hagati y'umugabo n'umugore abana barasufura bagahura n'ibibazo saho gusa iyo umushumba agira abaye umuntu utitaye ku matungo usanga amatungo ahura niho n'ingorane ashobora kutabona amazi yo kunywa ashobora kutashyirwa mu rwuri rurimo ibyangombwa ubwatsi bwiza niko binameze nibaza mu bakristu bo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda utekereza ko muri bibiye abanyarwanda bashobora kuba bafite agahinda gatandukanye ngo sivuze muri ADEPR vuze mu madini atandukanye agahinda bafite hejuru y'ibibazo byose bijyanye n'iyobokamana na politike utekereza ko bwana pasteri Laura Bahati imana yabo yaba yarabataye yarabibagiwe
ntago imana yigeze itabantu ahubwo abantu nibo bataye imana abantu barataye imana bayitera umugongo kubera ko barishakira inyigisho zihwanye n'irari ryabo ibyo Pawulo yabwiye Timoteyo ati mu minsi iby'iminsi y'imperuka kuko iminsi y'imperuka yatangiye kubarwa Yesu avuye ku isi iyi 20th century ngo imyaka no ibinyejana 21 byose turi mu minsi y'imperuka uva Yesu ava ku isi iminsi y'imperuka yaratangiye n'ubuhanuzi bwayo bukomeza gusohora kuko abantu bazaba bikunda birarira bibona intashima bakunda impiya urumva bafite ishusho yo kwera ariko bagakana imbaraga zako n'ubuhanuzi rero bwagombaga gusohora abantu bari muri Afrika yaba bari mu Rwanda yaba bari n'ahandi iyo abantu bashimye ibinyoma bagakunda ibinyoma bakigishwa ibinyoma bakanga ukuri bakanangira imitima bakanga guca bugufi baba birukanye imana iyo rero abantu birukanye imana kuko imana itagendana n'ibyo kamere muntu yifuza imana ibishaka ko umuntu arekura ibyo kamere ye yifuza ahubwo agashaka ibyo kamere y'imana yifuza ariko nta munsi n'umwe imana izagendera munsi y'ukwifuza kwa kamere mu ahubwo umuntu yagomba kugendera munsi y'ukwifuza kwa kamere y'imana umugero kamere y'Imana ibyo yifuza atari byo abantu bashaka gukora Imana irabareka iyibaretse rero ubuhanuzi basohoreraho kuko iyo baretse Imana bafite undi mwami baba bashaka kwimika uwo mwami rero baba bashaka kwimika ni Satani icyo Satani nawe azakora azabashinyagurira azabatwaza igitugu azabababaza bazicwa n'agahinda n'umuboro kuko niko byabaye ku mateka ya Isiraeli nusomye igitabo cy'abacamanza bigeze kugira abayobozi babiri babayoboye bari mu mwuka w'Imana ni Mose na Yosua ariko igihe bateye umugongo amagambo ya Mose bagata umugongo amagambo ya Yosua bakajya kwifatanya n'Imana z'inyamahanga irari rya kamere zabo rikabafungura bakica amategeko ya Imana yabo uzarebe ngo marayika babonekeye bari Bokim ababwira ibyago n'amakuba bigiye kubabaho byarababayeho amapfa arinjira ibyorezo birinjira inzara irinjira imitigiti irinjira abanzi barabagota intambara zihoraho igihe ko gihe cyose bagarukiraga Imana n'umutima ukiye bugufi Imana nayo yarabagarukiraga abanyarwanda nibagarukira Imana bave mu binyoma bihane bareke kubeshya ngo barakijijwe ngo bazi Imana ngo barasenga no bakeneye kwigishwa Imana bundi bushya ahubwo nabafasha nk'abayisengesho bagomba gusenga Mana nagucumuyeho mbabarira ibyaha byanjye byose byo mu buto bwanjye ubwibone bwanjye n'agasuzuguro kanjye no kwikakaza kwanjye no kutumvira kwanjye no kukwanga no gukunda isi n'ibiri mu isi no kurarikira no kubeshya nabona hemuki Kristo mbabarira umpa imbaraga untunganye unyeze ko ndi umwijima ndahumanye ndanduye nibyo sengesha Imana ishaka nibyo sengesha ijuru rishaka ku Banyarwanda bashaka gutabarwa bashaka ubufasha bazabura ukuboko kw'Imana kwihana nago bisaba amafaranga n'ibisaba n'itike y'indege nta viza bisaba abakiri muri ubwo bwibone nabo imyaka iri kubegereza bazagenda babibona buhoro ndibuka ko muri 2017 umwuka yarambwiye ngo nzigisha abanyarwanda nzabigisha ibihe bizabigisha nigeze kubwira abantu bagira nti ibihe bizigisha abanyarwanda kuko Benoit reka nkubwire ijambo rimwe ibi byose ngira nkurikirana ibiganiro ama YouTube akavuga ibibazo bya guverinema y'u Rwanda FPR Kagame abanyarwanda baragoye kuyoborwa harimo amatiku menshi inzangano nyinshi kwikunda uburiganya kubesherana kugambanirana na perezida wabo byaramucanze kuko ngira ngo ku meza y'abafite nk'ibirego miliyara agomba kurara asoma n'abamujya mu matwi bamuteranya n'abandi gutya na gutya kandi ibyo byatangiye kuva kera muri za 90 itiku ryatangiriye muri 90 hajya za Kagitumba wigiye mapfa ntago ryaturutse mu baganda ryaturutse mu banyarwanda ubwo bari bateguye urugamba iryo tiku rirakura none ritangiye kubya ari indi misaruro bamwe barahunga abandi baricwa abandi barafungwa uko harimo kudahuza umutima harimo kudakundana harimo kudashyigikirana harimo amashyari umwe arashaka kwereka undi ko amurusha amafaranga aramwe amakompetisiyo ibyo byose ni ibya imbere y'Imana ibihe rero bigomba kwigisha abantu n'abarundi bariga n'abanyakenya bariga n'abaganda bariga Imana ifite uko ireka abantu ibihe bikabigisha rero si Imana yabataye ibo bayitaye umuhanuzi akavuga ngo nimungarukire nanjye nzabagarukira igiro batari umuntu uzumva ko ashaka kuyigarukira izamugarukira uwumva adashaka ko Imana imugarukira nayihorere yirwaneho ku giti cyiwe ibihe rero by'agahinda abantu bagomba kubyinjiramo kugeza ubwo bajanjaguritse imitima bagaca bugufi bavuga bati twaracumuye naracumuye narahemutse bitari ibyo ibihe birigisha abana b'abantu ndumva ari uko nasubiza ikibazo cyawe
koze cyane tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu Pasteur Bahati sinzi niba hari icyo waba wibagiwe tukaba twaguha ijambo ukagira ikivugaho uboneho n'akanya ko gusoza ikiganiro cyacu
ya no icyo twabwira gusaba twumva nayo magambo hari igihe bashobora kumva bamwe kumva batayakiriye atanejeje kamere zabo ariko buhoro buhoro bihe bizagera buri butumwa buza bitewe na situation ibihe umuntu arimo akabwakira buri iyo umuntu ahaze yiguyivutu hijuse ntago iby'iyobokamana cyangwa se iby'Imana bashaka kubyumva ariko igihe ari mu makuba ari mu byago ari muri gereza ari mu burwayi ari mu bukene icyo gihe abayumva icyo bamutegeka cyose icyo bamwigisha cyose icyo bamubwira cyose cyamukura muri situation arimo yacyumva nasaba batwumva nimo gategereza yuko ibihe bibi bibashikira kugira ngo mwumve kwa ari bwo mwakumva iby'Imana ishaka oya ahubwo shimira Imana n'ukuri kuko hari abari munsi yawe kandi mu mutima nama wawe wumve gushaka mu maso ha Kristo cyane kuruta gushaka ibindi byose iyo niyo nama nagira abantu dukundisha Imana imitima yacu yose n'ubwenge n'imbaraga n'ubugingo hasigaye ibyo bizagutera gukundana mugenzi we nk'uko wikunda uko kudakundisha Imana umutima wose n'ubwenge n'ubugingo nibyo bitumye abanyarwanda bangana basanya amatiku badasurana bapingana bagirana amashyari n'uko urukundo rw'Imana rutakiba muri bamwe abarufite bafite gukunda abandi ariko abatarufite bafite kutiyumvamo bagenzi babo nuko rero Imana ibaho umugisha reka bashimire ku kiganiro dukoze ubwo Imana nidufashe ubutaha tuzakomeza Yesu abane namwe
bakoze cyane Pasteur Laura Bahati nange ndabashimiye by'umwihariko kwigo mu mwanya nk'uyu nguyu mu kaganiriza abanyarwanda ku byerekeye iyobokamana na politiki ndanashimira cyane abadukurikiye ndetse n'abaduhi ibitekerezo byabo ubutaha mujye munasaba kugira ngo muze mutange umusanzu wanyu ku biganiro nk'ibi ngibi kuko biba bikenewe ndashimira rero abadufashije ku buhanga bw'ibyuma namwe uwiteka akomeze abagirire neza ku kazi keza mukora kubwitange natwe rero dusoza ikiganiro cy'uyu munsi tubabwira tuti nakagaruka
Bye. gusa umwiteke byo umindura wawe unyereke inzira y'ukuri nakiriwe Cut.